isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantu abangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantu abangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna uba isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantu abangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantu abangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathe ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nalobani usikabopha egimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanobani usikabopha egimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Sipela wangi sugela nalutotela sukusitela bonise buena noni tusuela kuganja songena pasela ngoqeda angoli sipela wangi sugela nalutotela sukusitela bonise buena noni tusuela Anguchavagana, useboni maleni ni ngapati sipage ne polo. Ageni mtele lama, kutala buzujwa, tumtano sepule ne kolo. Anguchavagana, useboni maleni ni ngapati sipage ne polo. Ageni mtele lama, kutala buzujwa, tumtano sepule ne kolo.